Ando zalwana kodwa yini banguke kahlunga nje Ngithethe mbalani ngizele kubantu zalwana kodwa yini banguke kahlunga nje Ngithethe mbalani kanti ngizele kubantu zalwana kodwa Yini bangzonde kanje nami Yebo ngazi laluthando lethu liyaphumelela Futhi ngiyazi ukuthi asikhonkotenile Yebo ngazi ukuthi laluthando lethu liyaphumelela Futhi ngiyazi ukuthi asikhonkotenile Ngithethe mbalami Ndonile nengiyenze kwakwenu Yini bengibuke kahlunga nje Kubantu zalwana yini banguke kahlunga nje Ngithethe mbalami Yintoni lento yangenze kwafoyini Kanti yini banguke kahlunga nje Yabo ngiyazi ukuthi uthando lethu liyaphumelela dani Futhi ngiyazi asikhonkotenile